Kosi.
Mo Music at Boomblog.com.
Si sage kuyona uyo hitu yako hitu yako sifuna wena baba sifuna wena baba sasekena haleluya. We bless your name. Kosi, Kosi, Sisangeni.